Jaredi.
Oh oh oh. Etuli balungi tewali ya chama. Tuli baduga vavelwa mubadama. Tuli amuchere kasoli neka oh yeah. African weather. Eka nkutwale kwa pepe Uganda. Unogere nkena mapela. Uganda zabusi ya green. Enkube tonya naka sana kaka. Sindo ninyweza. Okute wewo bambi tonta. Weweke kumugongo. Nize nkutwale kwa pake Uganda. Alinechenyi. Inganda viluamu Alimwechama Kilizane kuwa kama Sindo ninyweza Okutewe ubambi tonta Weweke kumugongo Nze kutwale kopake Uganda Akalobo ziko konyo kampomera ngalupia Echinyumira Wakuba nkuito itaba Inina lavu yonyinje kulukutanga chira Sembera wanelo Unogubi mbanga soda musunde Sidi asikari na eka nkukume Hakukwata koe wakabazi Oba kumocha buchomo kuchoto Ngababayo chaba julizi Sindo ninyweza Okutewe ubambi tonta Weweke kumugongo Nize mkutwale kopake Uganda Alinechenyi Shimuli inganda viluamu Alimwechama Kilizane kuwa kama Sindo ninyweza Okutewe ubambi tonta Weweke kumugongo Nze kutwale kopake Uganda Nze jenzalo lusukura seminti Lusa matoke mawate Endagala njugulu zokuko wate wali Tuline migane nsoze mite miwavu African weather Balungi tewali ya chama Tulibaduga vavelwa mubadama Tuliamuchere kastoli neka oh yeah African weather Eka nkutwale kwa bebe Uganda Kunogere nkene na mapela Uganda zabusi ya green Enkube tonya naka sana kaka Sindo ninyweza Okutewe ubambi tonta Weweke kumugongo Nize mkutwale kopake Uganda Alinechenyi Shimuli inganda viluamu Alimwechama Kilizane kuwa kama Sindo ninyweza Okutewe ubambi tonta Weweke kumugongo Nze mkutwale kopake Uganda